abaddukanya ebyenjigiriza mu district ya Mukono basabye amasomero okukwatagana obulungi n'abazadde okukakasa nti abaana bawangalira mu masomero gano ate bafuna ekyokulya okusobola okutambuza obulungi emisomo gyabwe. Akulira ebyenjigiriza mu district eno Rashid Kikomeko atubulidde nti newankubadde gavumenti esasula ebisale mu masomero abaana okulya kirina okubeera kukukanya wakati w'omuzadde n'essomero tikyokka newankubadde guli gutyo mpaawo omwana yenna alina kugobwa olw'obutasasula ssente zakulya oba ekintu ekirala kyonna mu ssomero lya gavumenti. Alabudde amasomero agabadde gatandiikiriza okugoba abaana olw'essente ez'okulya mu masomero ga gavumenti nti bakikomye mbagirawo kubanga amateeka agafuga amasomero ago bagamanyi bulungi.